you in colors. Girl, I see you in colors. And I see you in colors. Babe, I see you in colors.
Sasekar, sasekar, sasekar. second hand and why is your love babe?
Malanga ngenzi plan igcwaliselo ntakalani izinto za overseas internationally get to fabulous indleleni zikhalakala kalakala kalakala sengibona amabhilidi ngihleli namayakayaka ngithengisa ibheve ngamawalawa isiphithiphithi ngidlalisela ngamavulavala ikushi ingene ekhishin shonilanga nabo nomalanga ngenzi plan igcwaliselo ntakalani izinto za overseas internationally get to fabulous indleleni zikhalakala kalakala
kalakalaisacelaupolisa la ngibuya khona ngicishe ngamithisa abonomalanga bangena bangivimba angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni ishu wesaaelupolisa la ngibuya khona ngicishe ngamithisa abonomalanga bangena bangivimba angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni
Thank you. Senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisa biza abantu bethu sibajabulisa ubatshela ukuthi izinja sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile beka ngena lang tripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisa khanda shisa khanda shisa there is no fin by tandy shisa VLNS sama action figure amavandala bokhanda shisa khanda shisa khanda shisa there is no fin by tandy shisa VLNS sama action figure samavandala bokhanda shisa khanda shisa khanda shisa there is no fin by tandy shisa VLNS sama action figure I'm a vandal, love a kanda shiz, kanda shiz, kanda shiz. Then it's dolphin by tandy shiz. VLNS, I'm a action figure. I'm a vandal, love a kanda shiz. From an animal, then I must get a walk on to show the pants. Ish, when I give out the junchy man, Rebetilla cards, some a big five from an animal, then I must get a walk on to show the pants. Ish, when I Austin pa, talking, you talking, you can't do nothing. Sending daughter, or say, saying gun, or yazzle, cake, and the bar go ban. Ish. Kulumela phansi hamba namabhoza bahamba nenkabi can kungavele phume something lokho kusho ukuthini mara fela now yes awubiza abantu bethu sibajabulisa ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile beka ngena lang tripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisa biza abantu bethu sibajabulisa ubatshela ukuthi izinto sesifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile beka ngena lang tripile sabaqindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhanda shisa khanda shisa khanda shisa there is no fin by tandy shisa VLNS I'm a action figure I'm a vandal love a khanda shisa khanda shisa khanda shisa there is no fin by tandy shisa VLNS I'm a action figure I'm a vandal love a khanda shisa khanda shisa khanda shisa there is no fin by tandy shisa VLNS I'm a action figure I'm a vandal love a khanda
We'll be right back. mahlisa ekwasuka lo
etombazana ngakubona for the first time ewafende wangihlatisa asondela maybe emthi khamduse etombazana zokubona for the second time ebafisa umahlisa ebafisa umahlisa etombazana ngakubona for the first time ewafende wangihlatisa asondela maybe emthi khamduse etombazana zokubona for the second time ebafisa umahlisa. Hip hop is one. Come to send me.